What's the deal? Hails done for two connection. Ruby Jada Mafia.
Exclusive. 1, 2, 3.
Vani uzati hip hop usia. Unambali tikurapa my dear. Kuleka sembe ninaleka. Manje ni chitila pastoni kumveka. Rap tombstone ndini undertaker. Nifoma kusipa elo nozi ushaneka. Nikalikupi hapa same tena keboni. Vika school ukani charge stable. Ni watatu marap hapa weni pasa juicy. TAP young chef yolo wheelsy. Hababa sana recipient career. Bari silent full pipa pneumonia. Acidic flow yolula flu sawa. Ni vachaji moli chinga papillon tower. Nine game tupaki olo ice cube. Inesini napatu wanani pangira mulapiwe. Nikupya, nikupya, nikupya nikepo ya Basesco. Nikupya, nikupya, nikupya nikepo ya Basesco. Pie pie, pie pie, uzafa. Pie pie, pie pie, usaniesa. Pie pie, pie pie, pie pie, pie pie, nikupya, nikupya, nikupya nikepo ya Basesco. Nikupya, nikupya, nikupya nikepo ya Basesco. Tente tente uzafa. Tente tente usaniesa. Tente 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 ujarapa liletinga pyupyu achedwa. Vanizonda palie na tufukwa. Kuzonda munga zonde ni patali inekubwa. Kuniona ni kugwa mfuniko ni kunga. Violentinga student paunza. Napo rapa ni machita kuyuza. Mapusa muzafola mapanchi. Muzadabwa cheka lukobo kalipanziwe. Vapeno kuvoi kweni nkala. Pantambu ya malaiti tiani kavovala. Funa ni wapaye hapa fulu galavini. Mvela njota ni pase palafini we. Nikupya, nikupya, nikupya nikepo ya Basesco. Nikupya, nikupya, nikupya nikepo ya Basesco. Pie pie, pie pie, uzafa. Pie pie, pie pie, usaniesa. Pie pie, pie pie, pie pie, pie pie, nikupya, nikupya, nikupya nikepo ya Basesco. Nikupya, nikupya, nikupya nikepo ya Basesco. Tente, 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 tente.
Hey, yo, Mafia, it's
tente, tente.
In a deal, it's been in aka Mr. Fire. They can't even pass a tune for the group we have acquired. I'm hot for the man, Zemu Keto. Dina wakupia for the kepo ya Basesco. Live umugemu ili peloko acting. Ukambanji we rapa kuli ina you are nothing. No time na waloko, bose ni nakoma. Hete ni mabadri na ndina transformer. Numa fireworks, zero in engine bomb. So ni funikira mix up on it at defeat. This ni damba ma verse ni mabaz mu ma chapter. Yes, the plan Z, jinga ufuno ni katya.
Nikupya, nikupya, nikupya nikepo ya Basesco. Nikupya, nikupya, nikupya nikepo ya Basesco. Tente, tente, uzafa. Tente, tente, usaniesa. Tente, 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 tente. Nikupya, nikupya, nikupya nikepo ya Basesco. Nikupya, nikupya, nikupya nikepo ya Basesco. Tente, tente, uzafa. Tente, tente, usaniesa. Tente, 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 tente.
Exclusive from Afro5.com.
This is Endless Man. Southern Med. We ain't stepping stone for life. For two connection. Mafia Lupi Jangsai. Biggie Man Yalin Tula. Tia Gas. Jamie. Gotcha.
Magia Tipuan.